apha kule nkonzo ipapashiweyo, ilizwi lethu esiziphila kulo eliphethwe ngumzana Frank, size kuko sifuna ukwamkela bonke abazalwane nodade kwilizwe jikelele. Siyabulela kuThixo ngalo eli thuba basive ilizwi elityhiliweyo likaThixo ukuba sikholwe silungiselele ukuza kwenkosi. Yanga inkosi ingamsikelela umzana Frank, imkhokhele ngomoya wakhe uba avakalise ilizwi likaThixo kule ntseni. Phambi uba umzana uFrank athethe nathi, ndifunda ilizwi lokutshayelela Petrus okuqala chapter 1 uverse 22. Petrus okuqala chapter 1 uverse 22. Niyenze nyulu nje imiphefumlo yenu ngokuyilulamela inyaniso ngomoya, kuse kuthandeni abazalwane okungenalwananiso, thandanani ngenyameko ngokwasentliziyweni ehlambulukileyo. Nizelwe njengokutsha kungengokwasembeweni enokonakala, kungokwasembeweni engenokonakala, ngelizwi likaThixo eliphilileyo elihleliyo ngonaphakade. Ngenxa enokuba yonke inyama injengengca nabo bonke ubuqeqawuli bomntu bunjengentyatyambo yengca, ingca iyoma ivuthuluke nentyatyambo yayo, kelona ilizwi lenkosi lihleli ngonaphakade. Elo ke leli lizwi lashunyayelwayo kuni ngeendaba ezilungileyo. Kude kube lapho ilizwi likaThixo, ndiyakucela mzana uFrank, ndiyabulela enkosini ngenxa igama lakhe elihle lingcwele. Konke sekuthethiwe kwimiqolo embalwa, kwaye yanguThixo angenza ngenceba ukuba kungeze ebomini bethu, ukuba sithenge inyaniso saba kubomi obutsha kuKristu ngokutyhilwa kwelizwi nangomoya kaThixo. Kwaye kuba singathi inyaniso siqaphele kuba ngoku sishumayela ilizwi elinye njengoko lashunyayelwayo ngabapostile. Siyabulela ngenyaniso ngenxa yobabana kuba singaqaphela ixesha eli siphila kulo, kwaye sonke siyazi inkosi yethu iqikelele yathini malunga noko kwenzeka phambi kokuza kwakhe, kwaye siyayibona ngamehlo ethu. Kwaye singasoloko sibiza izibhalo zizalisekile phambi kwamehlo ethu, yonke into kumele itshintshe, ingabe isimo sezulu esitshintshayo,
catastrophe of every kind. If there is
inhlekele kuyo yonke indawo, kuyo yonke indawo kukhona indaba ezintsha malunga nokwenzeka emhlabeni. Kwaye sizawuhlala sothuswa koko kuza kuhla phezu kwethu ngethuba elifutshane. Kodwa iNkosi ithe ngokucacile yatsho kwabayo, niyazibona na xa nizibona zonke izinto zisenzeka, phakamisani iintloko zenu kuba niyazi kuba ukuhlangulwa kwenu kusondela. Kwaye bazalwane nootate, melanga ndilibali umhla okunintsi sidlulisa imibuliso, hayi njengoba siqhele ukuyidlulisa nowamzana umila okanye iBeltex okanye bonke abazalwane apha naphaya, namhla ndiye ndabongozwa ukuba ndidlulise imibuliso ekhethekileyo esuka kwidolophu yaseBerili eIndiya, esangetata utatake wayengomnye wabokuqala eIndiya baamkele umyalezo. Lonke ibandla ngokuza imibuliso yabo, uba omnye befuna uyidlulisa imibuliso kakumbi beyokuba yi-60 neyi-70 ekumele ifunde uba idluliswe mhlawumbi. Kodwa ngenyaniso sinibulisa nonke egameni leNkosi kwilizwe lonke jikelele, okuvela entliziyweni zethu kulo lonke ilizwe, kulo lonke ulwimi, naphi sikeleleka ngeentsikelelo zoThixo namandla onke. Yanga iNkosi ingavula ukuqonda kwethu, ukuzaliseka kwesibhalo ukuze ngenyaniso siqaphele ukuba sisondele kakhulu ekuzweni kwenkosi. Kwaye asijonge emva kwaye singathi kuphela abo bafumene ubabalo phambi kothixo bazana nezithembiso uthixo azinikisileyo. Xa ufunda malunga nokwenzekayo ngokweBhayibhile ngaba omnye angabhala malunga nokuxhwilo, ewe khona enye esinye omnye umbhalo omkhulu malunga nokuxhwilo, kwaye khona amahlelo akholwa kuxhwilo ekuzeni kukaYesu Kristu. Kodwa bafuni uba nento yokwenza nesithembiso ngaphambili. Kwakunjalo ekuzeni kokuqala kukaKristu, kwaye koku siyafunda ngoku isibhalo esithetha ngakoku. Sifunda kuLuka 19 uverse 41 42. Luka 19 verse 41 uverse 42. Xa wayesondela kwese
if thou had known, even thou, at least in this
Xa unothi wazi. U-19:42, akwaba ubusazi nawe lo kwangayo yona le mini yakho izinto ezizezoxolo lwakho, ekungoku zifihliwe emehlweni akho ngokuba
if thou had known, even thou, at least in this.
Siqale ku-verse 41. Akusundela wawubona umzi wawulilela esithi, akwaba ubusazi nawe lo kwangayo yona le mini yakho izinto ezizezoxolo lwakho, ke kungoku zifihliwe emehlweni akho. Oko kubuhlungu. Qala amava amakhulu. UZakariya 9:9 wazaliseka. Yabona, ukumkani wakho uza kuwe ekhwele esileni isihlwele savuye. Kodwa ababhali babecaphukile, abafundi baxelele uba bathule. Kodwa bathula kanjani? Bazalwana nodade, kukuphela abo bangabakaThixo bazawukwazi oko kuthenjisiweyo ngenyaniso. Kwaye kwenzekani nditsho nanamhla amaJuda alinde u-Eliya ukuba eze phambi uba kuze uMesiya. Kuwo wonke, kuwo sonke indawo kukhona indawo indebe eyongezelekileyo nesihlalo esongezelekileyo kwixesha lika-Eliya nakwixesha lenkosi yethu. NoYohane uMbhaptizi weza ngomoya namandla kaEliya. Waye ngumprofethi othenjisiweyo kwaye Nkosi. Ngoku waphinda ngokucacileyo wakuthetha kuMateyu 17. U-Eliya nene ufika tanci abuye azimise zonke izinto. Kwaye bazali nodade, eso sisithembiso sexesha lethu. Isithembiso sela xesha yayikukuba iNkosi uthi kubantwana, iNkosi uThixo yanika umyalelo kumzana wethu Branham. Njengoba uYohane uMbhaptizi wayethunywe uba alungise ukuza ukuqala kaKristu, wena uthunyelwe umyalezo oza kulungisela ukuza kwesibini kaKristu. Lowo nguitsho iNkosi elizwini lakhe. Inyaniso, u-Eliya umele ukufika tanci abuye azimise zonke izinto. Kwaye ngalo ulungiselo lukamzana uBranham, yonke imfundiso, sonke isitshilelo, lonke ilizwe lalityhilwe ngokutsha bekwa phezu kwesiphatho sesibane malunga nesona sono ubunye bobuThixo, igadi yase-Edeni, malunga nobhaptizo luyinyaniso lwezibhalo ngokuntyulisa kube kanye egameni iNkosi Yesu Kristu. Kunganceda ntoni kumzalwane othi angalamkeli ubhaptizo, ubhaptizo lwamanzi ophethe imfundiso yoThixo ziqu zithathu ongakholwa nje ngokugqibeleyo konke kubhalwe ngalo qhinga. Ngoko kwakhona ilizwi inkosi liyalila, lila kabuhlungu, ililela iYerusalema. Kuphela isihlwele esincinci sinokuthi sikwamkele oko. Ngexesha likaYohane uMbhaptizi babelungiselwa inkosi kakuhle. Ngokwenzeka ukuba ndingava uvuyo, kodwa sithini ngabo abanye ababhali onkabo ababelinde ukuza kaEliya? Inkosi kwamele ijonge intaba yeminqumo ilila isithi, Yerusalem, Yerusalem, ixesha lakho bilixesha ababelilindile. Ukuba kukho oku ixesha lakho buyawukwazi uba loluphi uxolo lwakho, kodwa ngoku oko bekufihliwe emehlweni akho. Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu kuba wonke umntu unako ukwazi okuthi kwakwenzayo ngokuba abakholwa isithembiso. UThixo uthumele umprofeti oza kuvela phambi komhla omkhulu oyikekayo ekupheleni kwisigaba sesiphelo. Uya kubuyisela iintliziyo zabantwana koyise, sibuyele kweyona mfundiso eluqobo. Kwaye mandiqinise oku ngalo lonke ixesha, ibandla lukaThixo ophilileyo sisisekelo nentsika yaye inyaniso, hayi nasinye nakunye ukuxoka okuyawuvela kwibandla lenyaniso lukaThixo ophilileyo, kwibandla likaYesu Kristu kukho kuphela imfundiso yenyaniso kaYesu Kristu. Ndikuphawule oku nje ngoku, sonke siyazi uba izibhalo ezingcwele noba kuncwadi kaYohane okanye uncwadi esitshileno, iBhayibhile ithetha malunga nomchasi uKristu. Kwaye umchasi uKristu sephumile wazi ehlabathini, sidinga uba sazi uba lithini eli gama lithi umchasi. Kwakhona ngoku nayiphi na imfundiso kukuthi echasene nemfundiso kaKristu ngoku ngumKristu olambathayo. Singabiza uba singamabhaptizi, amawisile, amawulutera, la singazibiza ngako konke iimfundiso ezininzi ziye zachasana nemfundiso kaKristu eyimfundiso yabapostile. Umchasi mKristu wokulula nje, umchasi mKristu. Thixo wam undikhathalele kwixesha lethu, uye wakhathalela uba bonke usuka konke amahlelo usuka konke ungqina usuka kuyo yonkolo bashiywa emva ekuqaleni ngoku phambi kokuza kukayesu kristu yonke into kumele ibuyisele kwimeko le lalikuyo ibandla ekuqaleni Nkosi uThixo unakho ukuwugqiba umsebenzi wakhe ngawo ukusebenza okukhulu komoya sawusoloko sithetha malunga nothando lukaThixo uthando lwenyaniso kwaye kunentumakalela kakhulu uba kufuneke sazi uba sithanda ntoni na ibandla lethu okanye imfundiso yethu sithanda ntoni kumele sithande iNkosi uThixo ngentliziyo yethu yonke ngomphefumlo wethu wonke ngamandla ethu onke nangayo yonke ingqondo sifuna ukubuyiselwa ekugqibeleni ekuvumeni okugqibeleyo kuThixo moya ingcwele othe waligcwalisa elizwe sikhokela kuyo yonke inyaniso yelizwe akukho buxoko buvela enyanisweni njengoba ebhalele umpostile uYohane inyaniso ishiyeka iyinyaniso kude kube sephakathini funda isibhalo ezimbalwa sifunda uYohane uqala chapter 1 verse
5
uYohane uqala chapter 1 verse 5 to 7 lulo olu ke udaba esiluvileyo kuye esanityela lona lokuba uThixo ukukukhanya akukho bumnyama kuye nakanye mandime apho kwethutyana lo ngumyalezo esiwamkeleyo kuye kuyo iNkosi wena mshumayeli namvangeli nabani na ngomphi na othe wamkela umyalezo yinyaniso hayi kumihle ebhayibhile basiya kuko uThixo nika bonke abazalwana balungiselayo ukuba ifikele inceba ukuba umyalezo ushunyayelwe ngongafihlisi sishumayela kuphela oku uThixo kumele akutsho ndiyakucela sifunda uYohane uqala chapter 1 verse 6 ukuba sithi sinobudlelane naye sibe sihamba ebumnyameni soba siyaxoka siyenzi inyaniso singamapho kwethutyana omnye angazibizi ubunayo inyaniso ndihamba inyanisweni ndinguYohane ndiyinkosi ndinguYohane ndicela enkosini ke ukuba sihamba ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni soba sinomdlelwane omnye nomnye lo usenyanisweni oba senyanisweni akazuxuba hayi uzawuvalisa inyaniso eibhayibhile. Sifunda kuyohane ukuqala chapter 1 verse 7. Ke ukuba sihamba ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni soba sinobudlelane omnye nomnye lithi negazi likaYesu Kristu yena wakhe lisihlambulule kuso sonke isono. Imibulelo enkosini sikholwa intliziyo yethu yonke ewe ohamba ekukhanyeni uhamba ngokwelizwi likaThixo uhamba noThixo unokukholisa kakuhle. Bazalwane ootata, lifikile ixesha apho kumele sibe namava ngalo lonke ilizwi likaThixo. Kunjalo isibhalo osoba nabana oyivayo inyaniso asi akayi kuba sekulahlekeni, nebandla likaYesu Kristu lihlanjiwe egazini lemvana ukuhlanjwa kuwo konke ukona xolelaniswe noThixo. Okwesibini, engcwaliswe ngelizwi lenyaniso okanye ngaphandle obungcwele akho namnye unawuze ayibone iNkosi. Egcwele ngumoya oyingcwele osikhokela kuyo yonke inyaniso. Zonke izinyaniso zeBhayibhile kumele zizalisekiswe kuthi. Ndiyakholwa uba uThixo uxakekile uba enze konke oku. Lo sikholwa izithembiso zakhe, lo siqapheleyo uba kwenzekani kweli xesha. Mandikutsho kwakhona apha ukuba uYesu iNkosi yethu ayisameli uba isililele kodwa sinikwe isabelo esilungileyo sako oko akwenzayo ngexesha langoku. Sifunda kuyohane ukuqala uchapter 2 uverse 4. Yohane ukuqala chapter 2 verse 4. Lo uthi ndimazile abe engayigcini imithetho yakhe ulixoki kulowo inyaniso ayikho. Oku kokubini kunamandla kakhulu lobhekisela kuThixo nakonke ukuya inqaku yintoni kuba sidinga ngenyaniso uba sibe namava malunga noku uThixo kuthembisileyo. Kwaye imiyalelo ayikho nzima nakanye kodwa siyabona umqolo olandelayo ukuba amadoda athixo anxulu umntu kathixo unxulumene nelizwi likaThixo. Sifunda uYohane okuqala chapter 2 uverse 5. Ke othi aligcini ilizwi lakhe ukwenyaniso uthando lukaThixo lugqibelele kuloo. Sazi ngaloo nto ukuba sikuye. Amen. Lilizwe lihle linjani, hayi kuphela emiyalelweni kodwa elizwini esilukholwayo. Ngokunjalo uthando lukaThixo luza ekugqibeleleni ngathi ngoko ilizwi lukaThixo lalithunyelwani ngiyakhona ukuba umyalezo wokugqibela uhamkele kuThixo. Umyalezo wokugqibela welizwi kukuba ukukholwa oko uThixo akuthembisileyo, uba nenxalenye kuko, ube namava ngako ukulungisela kokubuya kaYesu Kristu, kwaye uba sibe banye ngothando noThixo. Fundi uYohane uqala chapter 2 verse 6. Lo uthi uhleli kuye ufanele ukuthi njengoko wahamba yena enje njalo kuhamba naye. Imibongo nembulelo ayibe senkosini yethu nabana ovakalisa ewe umntu angaze avakalise okakonelanga ungaphezu kokuqaphela nokuhlangulwa ngegama likaYesu Kristu. Ndikholwa zonke izithembiso akuvumelekanga uba sihambe nje uba inkosi ehambayo. Ndiyakhona uba kwenzeka ngoku kuthi sonke ngobaba lwakhe. UYohane uqala chapter 2 verse 9. Lo uthi usekukhanyeni abe mthile umzani wakhe, usekukhanyeni usebumnyameni unangoku. Bazayonotate apha lonke ilizwi ngenyaniso lusiqonqa njengamile uba sivakala uba simthanda omnye komnye nantoni yonke into kumele ibe lolo hlobo. Ilizwi elingcwele likaThixo kumele fumane ukuzaliseka ngathi nokuqinisekiswa ngomhlanguli wethu. Kumele sifumane ukuzaliseka kwaye ekugqibeleni singabantwana besithembiso, ngako kusikholwa sonke isithembiso uThixo asinike sona. Sifunde uYohane uqala usahluko sesibini uverse 10. Lowo umthandayo umzani wakhe uhlele kukhanyeni akanasikhubekiso. Amen. Akukho okuninzi okungabekwa kuke, konke sele kutshiwo. Lo othanda abazalwane bakhe ngenyaniso bamthanda akho sikhubekiso kuye phambi kothixo. UYohane uqala chapter 3 verse 7. Bantwanana, akungabikho namnye unikhohlisayo, lo usebenza ubulungisa lilungisa nje ukuba yena elilungisa nokuyinyaniswa. Xa uYohane umbhaptizi wayebhaptiza inkosi yethu, msindisi wethu wathi kusifanele ukuba sizalise bonke ubulungisa
fulfill all righteousness.
Ukuzalisa bonke ubulungisa. Bonke. Abangekabhaptizwa egameni lenkosi uYesu Kristu. Sikuthabathele entliziyweni.
It becometh us to fulfill all righteousness. So that we renounce.
Kulungile uba kuzaliseke bonke ubulungisa. Ngokunjalo kwezi zihloko zoThixo abaziquzithathu kule nkolo yoThixo oziquzithathu ingaba luyiphe yona inyaniso ukubhaptizwa egameni lenkosi uYesu Kristu. Sifunde yano kuqala chapter 3
verse
10 ya ku 12. Oku kuyinyaniso xa uYohane umbhaptizi wayebhaptiza inkosi yethu umsindisi wethu wathi kusifanele ukuba sizalise bonke ubulungisa ukuzalisa bonke ubulungisa bonke bonke abangekabhaptizwa egameni lenkosi uYesu Kristu kumele bakuthabathele entliziyweni kusifanele uba sizalise bonke ubulungisa ukuba konke sikuzise sishiye zonke izithethe namasiko zonke iinkolo zoThixo abaziquzithathu sithi ebulungiseni obugqibeleyo bokholo sibhaptizwe ngokweBhayibhile egameni lenkosi uYesu Kristu. Yohane uqala chapter 3 verse 10 to 12.
In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God.
Babonakala ngaloo nto abantwana bathixo nabantwana bamtyholi bonke abangenzi bulungisa bangabakathixo naloo ungamthandiyo umzane wakhe ngokuba le yintshumayelo enayivayo kwasekuqalekeni ukuba sithandane singabi njengoKayini obengowongendawo wambulala umninawo wakhe wambulalelani na ngokuba imisebenzi yakhe ibingendawo ke yona eyomninawo wakhe ibinobulungisa. Ngokunjalo esi sibhalo sonke singayifunda kakhona bonke bazihlole ukuba umntu menjani singabi nje uKayini othi ndiyakuthanda emva koko alandele ngekrele. Hayi, uthando luyinyaniso lobuThixo kumele libonakaliswe kuwo bonke oonyana neentombi zikaThixo eziyinyaniso njengoba kwabonakaliswa kunyana kaThixo. Bazalwane noodade, ixesha lokubuyiselwa okuphelele lifikile kwaye ngenyaniso siyafuna uba phaya xa inkosi ithabatha bayo bathabathele ekhaya. Ngoko uvakaliso oluqapheleyo neluvakala Yohane uqala chapter 3 verse 14 or 15.
We know
Thina siyazi ukuba sidlule ekufeni sangena ebomini ngokuba sibathanda abazalwane. Lo ungamthandi umzane uhleli ekufeni. Nalo umqolo kuza kuthi sonke siyazi. Ngoku owona mkhonzi uthandekayo kaYesu usiyazi, uthi siyazi. Ingabe uyazi wena? Ingabe unayo unaso isiqinisekiso sokuthixo ukuba udlulile ekufeni uye ekubomini? Xa kubhaliwe ukuba siyabathanda abazalwane, siyazi ukuba sidlulile ekufeni kokomoya, saya ekudleni ukuphila kokomoya. Oh, yakwanikwa wo wonke umntu ngamnye ngobabalo lwakhe. Yanga lo mhlangano usenza sizixilonge. Yanga inkosi ngenza ilizwi layo lenzeke kuthi sonke. Sifunde yohane ukuqala chapter 3 uverse 15. Lo umthile umzane wakhe usisibulala mntu, niyazi ukuba akukho sibulala mntu sinobomi obungunaphakade buhleliyo kuso. Kwakhona ilizwi liphindiwe, niyazi ngaphambi koko siyazi, kwaye sidlulile ekufeni saye ebomini. Ngoku uyazi, uyazi lo ungamthandiyo umzane wakhe ungusisibulalamntu, kwaye asikho isibulalamntu esinobomi obungunaphakade kuso. Singazalwa ukutsha samkele ubomi obungunaphakade. Ngokunjalo kumele sihambe ngokwelizwi likaThixo. Asinakwenza oko sikuthandayo, kodwa siphile ngokwelizwi, ukuze ilizwi lithi ngenyaniso lihlale kuthi kude kube sekupheleni. Sithi sibe namava okugqibeleliswa kuyo yonke le miqolo, mele iqapheleke sikuthabathele entliziyweni. Sifunde yohane ukuqala chapter 3 verse 18. Bantwana nabam, masingathandi ngazwi nangamlomo, masithande ngezenzo nangenyaniso. Imibulelo nozuko enkosini yethu. Oku kukuzinikela okugqibeleyo kokufuna uthando lukaThixo. Wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ndikutsho ixesha elinintsi wonke umsebenzi ogqityiweyo wokuhlangula kubopheleleke ethandweni, ekuxolelweni, usindiso. Yonke into ibopheleleke elithandweni. Umsindisi wethu ngaphandle uthe laphalala igazi lakhe ngenxa yethu kuba sihlangule, kuba sinike ubomi obungunaphakade ngoba bani. Yanga inkosi ingasikhokela ngendlela yoba sonke senze okulungileyo, sizixilonge. Sithi inkosi ethandekayo, wena uthethile nam ngelizwi lakho, makube njalo njengoba ukumisele kum. Siqhubeke sifunde ukukhawuleza. Sifunde uYohane uqala. Chapter 2. Verse 28. UYohane uqala chapter 2. Verse 28. Ngoku ke bantwana nahlalani kuye ukuze xa athe wabonakaliswa sibe nokungafihlisi singadani simbaleke ekufikeni kwakhe. Ngokunjalo intuthuzelo enje mele siqaphele enhlizweni singabi nantloni phambi kwakhe ekuzeni kwakhe. Ukuba asiyonxalenye yabo abashiywe emva. Bazalwane nootata bathandekayo, ngokuqinisekileyo yaba inkosi yethu Thixo noYohane umbhaptizi unokuthi ndikubhaptiza ngamanzi ukuya enguqukweni, oza emva kwam uyakubhaptiza umoya ongcwele nangomlilo. Ngokuqinisekileyo Thixo uthumela umzana uBranham kwixesha lethu, naye wabhaptiza kuphela ngamanzi. Kubhaptizo lokuqala amanzi xa wayibhaptiza umntu weshumini nesixhenxe e-Ohio River ngoJuni ngo-1933 kwenzeka ukuba ukukhanya okumangalisayo kwehla kuniguquma iyavakala imithandazo. UYohane umbhaptizi waye eyolungisela ukuze ukuqala kaKristu. Ngoku nawe umiselwe umyalezo oya kulungisela ukuza kwesibini kaKristu. Bazalwane nodade bekumele kuze, nditsho ngokuvulekileyo, nabana ongakholwayo kuko oko Thixo akwenzileyo ngomangaliso ixesha lethu. Ndikubonisile kangoko nokuvula malunga nelifu elingumangaliso lokukhanya lungumanganiso ubukhona benkosi owayekho kwimihlangano yokuqala. Kwenzeka into enye okwakwenzayo xa wayehamba emhlabeni. Bazalwane nodade, ndiyakutsho njengengqina lokubona, njengengqina lokuva, inkosi uThixo iliqinisekisile ilizwi layo, yazalisekisa isithembiso, wathumela umprofethi wakhe, sinokutsho kwakhona kwakhona ubuyise yonke into, beka yonke into endaweni yayo. Ngoku wena nam ngoku kumele sizimise kakuhle, sikutsho oku kwakhona ngokubhekisele kuLuka 19 uba yayililela bani inkosi. Ililela abantu amaSeraya, wamele athi wena ixesha lakho
how many believers
mangapha makhona kuwo wonke amahlelo
over whom the Lord must weep
kuba
they have not recognized the time
ngokuba bengaqaphelanga ixesha lokuvelwa kwabo.
And let me ask,
manibuze ngokulula nje, ingaba ayingomakholwa onke nabangakholwayo esinako kwesithuba sexesha, sithina bafunde uMathewu
24
kanye uMarko 13 kanye uLuka
21
siqelele
2,000 years ago,
iminyaka engamawaka amabini
adlulayo,
ukuba kwakukwenzekani ekupheleni. Kodwa yona nto ayizukokuqhekeka komhlaba konke, kodwa izibetho nakonke imfazwe namarha emfazwe ezithabathi indawo kuyo yonke indawo. Lo myalezo osindiswa obukumkani bukaThixo yakushunyayela kuyo zonke izizwe bebumnqina, kwandule ke ukufika isiphelo. Isiphelo siyawufika, silapho kwixesha lesiphelo. Ngokwakhona kuphela kumele baphume kuzo zonke izithethe, bazahlule kuyo yonke into engeyiyo ezibhalwa. Kumele siyishiye sibuyele enkosini, sisazi uba uhlawulile umtshakazi, wakulwazisa kuye ngaphandle kwebala, ngaphandle kwembimbi, ngaphandle kokuphosa nje ukuncinci. Bazali nodade, unesosimile into xa unesimile sithi okungenzekiyo kubantu kuthixo kuyenzeka. Incwadi kaEzekiyeli 14 umyalezo osindiswa uvakalisiwe, kwabuyela yonke umyalezo usuka kubantwana bathixo ngaba ayikuko okuvakalisiweyo kweli bantu iminyaka engamawaka emabini adlulayo. Kuyakwenzekani ekupheleni uba eyona nto ayikokuqhekeka umhlaba kodwa ngamaxesha nomngcipheko, imfazwe amarha emfazwe uba siya kuyo yonke indawo, iindyikitya zokufa, ubekwe umyalezo wosindiso obukumkani bukaThixo wakushunyayela kuzo zonke izizwe sibe bubungqina, kwandule ke ufika isiphelo. Isiphelo siya kufika sikwixesha lesiphelo. Ngoko kwakhona konke kumele siphume kuwo konke, kuzo zonke izithethe, kuyo yonke into engeyiyo ezibhalwa, ijike iyenkosini, ukuze umtshakazi olungisiweyo waziswe kuye ingenabala, ingenambimbi nanye into enjalo. Bazali nodade, kuthi bantu oko kungangenzeki kodwa kuThixo kuyenzeka, kwaye nonke niyazi uba kwincwadi yesitshilelo 14 umyalezo wosindiso uvakalisiwe kwaye ufanele konke okufunekayo kubantwana bakaThixo ayikho kuvaliswa ivangeli yanaphakade ivaliswa ngoku kubo bonke abantu neelwimi, bonke bangazenzela isigqibo balungiswe babuyele enkosini babe namava ngolungiselo lwabo oluyinyaniso. Savala koku xa inkosi yandinika inani lemimangaliso uxini ayenye yeyona inentumakalelo. Xa ndandibona isambatho esimhlophe yayike ukuba ezingubo ezimhlophe kuphela kodwa bonke benxityiswe iingubo ezimhlophe ezelinene ecikizekileyo. Baza nodade bonke konke kokwebandla lomtshakazi yemvana ikhona uya kwamkela ivangeli engunaphakade. Siyambulela uThixo ngalo ulungiselo lukamzana uBranham. Siyambulela uThixo kuba emva komka kwakhe lo myalezo uThixo unokuthwala uye kulo lonke ilizwe. Ngoku isiphelo siyafika, isiphelo sisondele kakhulu. Akho mntu yazi iyure okanye umhla kodwa iNkosi konke ikwazisa kuthi namhlanje. Xa nizibona zonke ezi zinto zisenzeka nyisani amehlo enu kuba ukuhlangulwa kwenu kusondele. Manivali ngokutsho oku ngentlungu enkulu. Lo oya kuba yinxalenye yokuzalisa kweli xesha angathetha ngoqhina, angabhala athethe ngazonke kayonke imixholo yeBhayibhile ngokuba akaqaphelanga umhla wokuvelelwa okukhulu kwenceba. Ngoku sinako ukuvelelwa okukhulu nguThixo ukukhutshwa kuwo konke ubugwenxa ukuza ekhonkweni kwaseBhabheli sibuyiselwe. Sidinge nje ukubulela iNkosi sithi hayi uyeza nje mafutshane kwaye savuma uba ukubuya kwakhe nokukhala kwethu yanga ningasikeleleka kuya kudlula ukukhala nakonke. Yanga ningasikele egameni enkosi yethu uYesu Kristu sawuma sime ngenxa yomthandazo. Njani Bob bawethu osemazulwini siyakubulela ngelizwi lakho elihle esilivileyo kule ntsini. Uthethile entliziyweni yethu siyathandaza. Nceda abantu bakho babaqaphele umhla nomyalezo ukuba kumele kuthunywe umprofeti kwesithuba lethu kulo mhla wethu zonke iimfihlelo zezibhalo zikwazi ukuba zitshileke kuvulwe amehlo ethu nendlebe nentliziyo kuko oku. Siyakubulela ngale ntshumayelo ebinamandla kakhulu. Sikholwa ilizwi lakho
this morning. Bless.
Sikelela bonke abazali bethu nodade kulizwe jikelele. Siyakubulela ngelizwi lakho elihle egameni likaYesu. Amen.